Yes, you are the Lord God. Receive your prayer, bring it into our hands.
Our
brotherhood
is life good.
Come on, Lord.
Is God good?
Yes, we are the Lord.
We are
going to bring it into our hands.
So much in the name of our Master Jesus.
Some of what is it, neighbor?
I trust you, your neighbor, for me.
And that means a single woman.
Tell them the most important thing. I want us to meet right
there.
In Jerusalem, city of heaven. That is the most important thing.
Because
we shall meet right
there. Yes, you must be
raised Jesus so much.
Yeah,
I'm very strong.
You want to go
back home in the
kingdom
of heaven.
Iranga was from Simulo.
We are not
straight
away. You pray for a blessing. But that which is upon your life, have you ever used it? And you move around prophets,
Asumba,
pastors,
and you've
gone to ask for a blessing.
Well,
let me pray a blessing for you. But the one upon your life, have you ever used it? There are some of us.
So we put a
blessing upon our life. We have never used it.
What if you
there is nothing you used upon that blessing on you.
You
have been copying on the ones of your other colleagues. You have been feeding on the blessing of the others. But yet you have never used yours. And the one of others, you have been a servant, a slave.
Yes,
praise Jesus. I think he will use your own blessing. But where is that blessing?
People
ask for a blessing from God.
But he
says there is a blessing he put upon our lives. And we move with that blessing. But our righteousness is what hinders the power of the blessing upon your life. And it never works.
So maybe
let's read Ephesians.
Let's open the books.
Ephesians chapter 1, verse 3, 1 to 5.
Whatever. So we
put the blessing upon your life.
So naturally,
this very day, as you move, you want to study the word of God.
You don't know what
to seek the kingdom of heaven.
So you
think so much of that blessing. And you even ask yourself, what have I ever used this blessing? It is 100. What percentage have I so far used? That blessing is right in 25%. Those 25, they may build the entire
side.
They use it very well. Others have right at
100.
But they never use even a single percentage. A portion 0.5%. That one at least blessing. Pray for a blessing for me.
I didn't know you said you were.
And you pray from where?
Come on, come on,
God has his own blessing.
Then now,
when you told me,
he
had given you a portion.
And instead of seeing what you
know, many times you failed to use your blessing.
And
you rather go and you ask of God, Lord, I wasted my own blessing.
Yes,
praise Jesus.
This one.
In Ephesians,
come on,
the Lord speaks like this. The Holy Spirit explains. That blessing in the spiritual realm,
when
he blesses in spirit, when your spirit was being broken, the Lord put a blessing upon
it.
This blessing ever confirms that it was put upon your spirit. Listen.
So,
read us something here. Ephesians chapter 1, verse. This blessing, I chose you to be a prophet. And the blessing was put upon him before he even came. And he told him the blessing upon your life.
It is up to
whatever I never
planned.
Even build.
Yes,
what
they
have decided you to build. It is upon your life. It is there on your spirit.
Yes, it was
raised Jesus.
That's
why when God discovered it like that,
he
tells you that cleanse your soul. Let your spirit be cleansed.
Yes, it was
raised Jesus. There is a blessing upon your life.
You have
to be 10%. But if you dare use it, and you even make them sleep. Blessing is in 30%.
What do you have
in that? I'm not with 75%.
What do you have in that?
There are others
who
have never used it.
And
others who have not used even of that blessing.
But
you have been yearning. You don't give us the blessing from heaven.
Open
the windows of heaven. That he sent us a blessing.
And
he has the one upon your life. Never used it at all.
Yes, he was.
Praise Jesus. I think so much about the blessing upon your life.
I don't know
the one you ask from the Lord.
Or
the one you go into the prophets. That they give you a blessing. The prophet has no blessing gives.
I don't understand that.
He even said the house of blessing.
He
said that he uses the blessing upon people themselves.
And
when he goes away, he does. And he asks a
suffering.
And you pour upon
him.
Now, these blessings
at the time,
there is this one in Malachi.
This
is the one which God retained. And when he had it upon your life, you may not even be able to sustain it.
Yes, we
never praise Jesus.
We don't care
that you may get messed up totally. Gives it to you the way it's
visible.
Given a portion to ask the other, and it's just enough for us.
And
it's just enough for us. When he says, I'm going to give you,
room,
and you cease to have room.
Yes, we have
raised
Jesus.
He expects that you are first
to the blessing
which he gave you.
No knowledge when you
give the tithe and the offering.
But you know,
and now he adds on.
The father
which has not enough
food.
But this one is.
If you have an ability
that you use 0.2 upon your blessing.
Kali. Then we will make a
offering. He says,
now we can
open and give you the blessing of
appear.
But no one has reached so far.
We have to
fulfilling his word, his faith. Let's see Malachi. Malachi chapter 3. Verse 8. The one of heaven cannot be opened for you. The person himself, before he calls an angel to help him, he has the blessing upon his life, which can make way for him and he succeeds.
Which
can put favor upon me.
He
can
have
the words of wisdom, understanding, and counsel, and then there is knowledge. Let's proceed on. Malachi 3:8. Says, you people, you are robbing me. But we ask Lord, which is
not me,
I planted my food, and I have feasted myself. Now, when did I rob from you? And you dug and I stole from you? It was me who made my own account. And Lord is telling me, I
have come
to the store of heaven and I get it from there. Upon your life, you've got a problem. He curses it.
Even be there.
out of it comes
the power
that speaks people's hearts, the people's minds.
People
are yearning for you, fighting and quarreling for you.
But
worse than this,
this
man has no blessing at all. Isaiah 11.
Nakulaga.
And ensure verse 1 and 2.
Amanya
the descent of the seven spirits.
Where
is the spirit of the Lord? Spirit of understanding, spirit of understanding. Spirit of counsel, spirit of power, knowledge of God,
spirit
of fear of God.
Yes, you must
praise Jesus.
And
in Revelation 5,
it
says, probably seven seals.
And
we are put upon it by the seven spirits.
And
the seven eyes of God.
Yes, you must
praise Jesus so much.
So, the
Revelation 6, when you open the seals, you see that the Bible is living.
You know what I'm saying?
The Bible,
even its
rightfulness,
the
one is
Mr.
Exist, and the where, and they are going to come.
Yes,
he
was
raised Jesus.
What would I?
But,
in
Isaiah
9,
9
1 to 15,
that
I'm
going to the Bible,
he said, you are
has been having the seal, and we need the Holy Spirit,
so there's an opportunity
to make us know, and
it
will reveal to us.
Yes, he was
raised Jesus.
We see
Daniel,
and
he's told,
his
clothed,
on
the latter days.
Now is the coming.
The last days
that
the God raised from our master Jesus, the day was born on earth. Those are the last days. And this book
has to
be
all
removed the seals.
Yes, we was
praying in the stomach.
That's why
in Revelation 22. From verse 9
unto
20,
not
to put a seal upon his book.
Because
he has been opened in heaven, and the seals have been taken off. In Revelation 6, and even here, that is how it was.
So what would you say?
Once we have been seen, we are opening the seals.
That
according to this journey,
God
has
all things
for
salvation.
The Holy Spirit gathered
it.
The way we can be quickened and understand.
So when we began
opening the seal, we began with the seven spirits, the
spirit
of the Lord.
What
when we knew that the Father,
no man,
and the Son is with word,
no
one, and the Holy Spirit,
these
are one.
They are
one
of the
three times.
They were one.
And he gave himself up.
That of you, boom.
Each one of them,
you get up to
they speak officially.
Yes, he was
raised Jesus.
What you want against
some of the spirit of wisdom?
What you want against the book,
their voices, how they speak.
Yes, he was
raised Jesus.
Up by you get up.
The Father speaks.
What are you get up?
The Son speaks.
Together
with the Holy Spirit. And then people say,
now the God
is one.
I've
come to someone here asking the Father.
Yes,
you embrace Jesus. Truly they are one.
Yes, you guys,
as we are branches of Jesus, we are part of us.
Yes, you was
praise Jesus.
Each one
of us speaks independently as him or her.
Yes,
he was raised Jesus.
So let me talk to God about the
Father, the God with his word,
together
with his spirit. They are one.
Yes, he was
raised Jesus
from our
people. We speak about
the
spirit of wisdom.
Yeah, the
voice of the voice.
Yeah,
the voice of the Lord
of
our God.
We have the spirit of
the Father,
the
Holy Spirit.
We have the
spirit of
Tugenze mu Bakolinso ekyokubiri sura ya 3 olunyiriro 12. Kale nga bwe tulina essuubi eryenkanaawo, twogere n'obuvumu bungi so si nga Musa eyabikkanga ku maaso ge, abaana ba Isirayiri balemenga okwekaliriza enkomerero y'ekyo ekyali kiggwaawo. Naye omubeezi amagezi gaabwe gagakakanyizibwa, kubanga n'okutuusa leero ekyokubikkako kiri kikyaliwo. Mu kusomebwa kw'endagaano edda nga tekinnaggibwawo.
Ekyokubikkako kiri
singwe
ng'enkolagana ne
bibeera
kwabo
n'okutuuka
baamugamba alina okujja atusomese.
Yokaana 16:16
okulumiriza
ensiokulikulira
ebigendoogwali
kukyasigaddemuaaogera
tulikulira
wadde
se ennaku ez'oluvannyuma
zirina
okugibwako
munaku
okuva yesu
bakugamba
tukimanyi tulindayo olunaku
luyitibwa
olunaku
olw'oluvannyuma
oba okusembayo
Yesu
olinyiwa lw'14 ekyo kivaawo mu Kristo
kisoboka okuggibwawo
naye n'okutuusa leero ebya Musa bwe bisomebwa ekyokubikkako kiri ku mutima gwabwe. Naye bwe tukyukira Mukama waffe ekyokubikkako kiggibwawo. 17 naye Mukama waffe gwe mwoyo era waba omwoyo gwa Mukama waffe we waba eddembe. Bakolinso ekyokubiri 3:18 naye ffe ffenna bwe tumasaamasanga endabirwamu ekitiibwa kya Mukama waffe amaaso gaffe nga kiggiddwako ekyokubikkako.
Tulagira ddala
bwe
tumala okuggibwako
tusinga
okwewuza ku
bayibuli
abatume bo baali bawulirira ddala
kujjanjeera
era omulembe ogwo singa gwetogerao ngaokapaka leero singa bayibuli yamaanyi
nnyo
bamaanyi gaalo galabika
atukitegedde
wabamaanyi bayibuli kyeva ekutegeeza mu ngeri nti singa obubikulirwa bubirawo abantu bazikirira singa oba tobikulirwa yesu yebazia okubikokwezikira
era
nengera yekigambo bwetubibeera mu bantu sigamba nti tegiriwo bayibuliyenyini bawere
There.
Even in the program,
what
about the
hunger and the thirsty of the world?
To come away,
it is existing.
Now, for some of us, there
are many Amos 8,
11
to 13.
ebikolwa by'abatume essula ya 4 olunyerwa lw'emunya nabo bwe baawulira ne bayimusa eddoboozi lyabwe n'omwoyo gumu eri katonda ne bagamba nti mukama bwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna bwe yayogera kuba omwoyo omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe dawudi mulenzi wo
obulidde engeri gye boogeramu ku bayibuli bo baasabira wamu naye nga bakimanyi n'okukimanya kisi dawudi ye yali ayogera wabula nga bagamba eno mukama yali kikola
ekisikiikiyo
ng'oyita kuoyo omutukuvu mu kamwa ka dawudi bwe gamba tebagamba mukama nga dawudi n'ayogera wabula baali bamuwulirira ddala ne bagamba mukama kuwayogera mukama kw'omulenzi oyita mwoyo
omutukuvu
oyogerako
oti
tuli mu bikolwa by'abatume essula ya 4 olunyiriri olw'abiri mu ettaano nti gwe yayogerera kuba omwoyo omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe dawudi omulenzi wo nti abaamawanga kiki ekibeesazizza akanyegere n'ebika birowoozezza ebitaliimu bakabaka b'ensi basimba ennyiriri n'abakulu bakuŋŋaanira wamu mukama ne ku kristo we
baali bawulirira ddala
kwegamba
ekisinga ekkanisa yasigala egenda mu maaso ebyo n'okuwulira
ng'ewulira
katonda mu bayibuli ng'ayogera mu
kayoozi
nga kasi Daudi
Yesu yemaze
singa katonda musanyufu nnyo kubanga agamba ebintu ebisiba zikakulira eddoboozi ge era twali badde n'omutego amangi nnyo kubanga bayibuli
egambamateeka
munana njigira okulira eddoboozi
lyange
Mukama yangamba nti gw'oli mwana wange leero nkuzadde. Onsabenze nange ndikuwa mawanga okubeera omusikaabo n'ensonda ez'ensi okubeera amatwale
olwo kitafayo okula omwana
oyo
sabanze nange ndikuwa mawanga okugaba eteeta
mira
wansi
tuli mu zabbuli essula ya kubiri olunyiriri lwa munaana onsabenze nange ndikuwa mawanga okubeera obusikaabo n'ensonda z'ensi okubeera amatwale go olibimenya n'omuggo ogw'ekyuma olibyasayasa ng'entamu ey'omugumbi
kubanga
ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwoyo
oyo ekitalo ekyobyambazi yamukamayabonye bubiri ate ekitalo ekisinga bitala byonaebyobwoyo kati abakuba okubata owulira mukama bagamba kwebaziya bwoyingira gakulenya kuleka yesu ayingire wamenyemenye amayembe
gaani
yesu yebazi bwoyingira yaeebyamukewo kwebazi yamukama noliwo mwana ogandikodde ulirire mbunja
mubaibuli
tuyagala kutegeera nimbazi azokakuwanira ddala kyokka mu nyimba
z'obaa
yesu abaani nalo zange ulira mu nyimba obakasasiga embazi kyokka mukuwanaawata obumali gwabagabalanga ba kampule totaaga okuwulira ekigambo kya mukama tutegeere bwaba kitaffe ngaayogera ngaayogera ku mwana kuwulire bwaba mamutukuvu ngaayogera ku kitaffe oba bwaba ayogera ku mwana totukiwulire kale baabeera nabyoba omutumire tunamanya obuzigi mwasenzigeokwogera kubanga ayinza okuwebwa muyongola omutukuvu okwogera era nikuwulira nti ono omutume wa
olyoka
wefuukira
nojjawo
yesu
nogendaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa separates the thoughts.
Jeremiah 51 verse 10. Yeremia 5:21. Era bwe ndimenyesamenyesa embalasi n'oyo agyebabadde. Era bwe ndimenyesamenyesa ekigaali n'oyo akitambuliramu. Era bwe ndimenyesamenyesa omusajja n'omukazi.
Bagadde awo n'otunda! Nga omusajja n'omukazi! Kumbe bagamba oyo omwoyo oyo omwoyo. Ekigambo kya Katonda ekikozi. We basinzi mu kukola
katonda
yakulemberamu ejje
lyonnan'akikula
engaziye eriwana n'ekigenderwa ekikukuwangula naye tekubatawongera n'akugaaba owaza kimu mukama tomanyi oba mukama oba mwoyo mulukuvu oba mwana wakigamba ti yingira buyingiza n'olyoka n'oluga n'oluga era kanisa gye buvuddeyo mubadde mukuusa abaluga abaweddeyo otema ne byotalina kutema
tuli mu Yeremiya essula eya 5:22 era bwe ndimenyesamenyesa omukadde n'omulenzi era bwe ndimenyesamenyesa omulenzi n'omuwala era bwe ndimenyesamenyesa omusumba n'ekisibo kye era bwe ndimenyesamenyesa omulimi n'omuggo gwe ogw'ente
omuwulidde bonna
bangeagenda kubayiirirangaebaiseobuleobulagangaayaolekuisewanomodayomuyatanomulaoebipakaiatulimu
Yeremiya esula ya 5 Yeremiya esula ya 5:22 eddoboozi ery'entalo liri mu nsi ery'okuzikiriza okunene ennyondo y'ensi zonna ng'etemeddwa ng'emenyese Babulooni nga kifuusa amatongo mu mawanga
omanyi n'ensi erinayo ennyondo yaayo ye lusifa
kitanda
kati ennyondo y'ensi nayogyekibeyakubanga eriyo ntonda ate
yakitanda kyagwo
yakumenya ennyondo y'ensi
menya
amenya mawanga gafundikaga yesu
yebasiso
kwaka wekwetegereza ennyonda
mwebiri
agende kuasulay19 oyongere okumulabamu ye mwenyini nga bwafaanana era nga bwali mumazi
okubikulwa essula ya 19 nendaba eggulu nga libikuse era laba embalasi enjeru n'eyali agituddeko ayitibwa mwesigwa era ow'amazima ne mu butuukirivu asala emisango era alwana
omulidde omulwanyi oyo embaliya yali
katumulabi
tuli mu kubikulirwa essula ya 11 olunyiriri lwa 12 era amaaso ge gwe muliro ogwaka ne ku mutwe gwe engule nnyingi era ng'alina erinnya eriwandiikiddwa omuntu yenna lyatamanyi wabula ye yekka era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi n'erinnya lye ne liyitibwa kigambo kya
katondatuli
mu kubikulirwa essula ya 19:14 n'ejje ery'omugulu ne limugoberera
ligoberera embazi eru aligamoyo komanda yesu atutuumira kyokka byonna obiyimba nekansukulire yoyogeesa ebisinga watabitegeere
understand it.
The problem is still
very
old.
The Bible
can't put together. The Bible can't
understand our things more.
Isaiah 10:5. Gwe Omwasuli, oluga olw'obusungu wange, omuggo oguli ku nsalo zo kyekiruyi kyange ndi mutuma okulumba eggwanga erivoola
owulidde kubagenda okutuma
abaanibavoola
ki mwoyo mutukuvu omanye
abakuvula bakuvula mwoyo mutukuvu
ye
tuli mu Isaya essula ya 10 olunya olw'omukaaga ndi mutuma okulumba eggwanga erivoola era ndimulagira ku bantu abaliko obusungu bwange okunyaga omunyago n'okunyaga omuyiggo n'okubalinnyirira wansi w'ebitoomi eby'omu nguudo naye tagenderera kukola bw'atyo so n'omutima gwe tegulowooza bwe gutyo naye kiri mu mutima gwe okuzikiriza n'okumalawo amawanga si matono
oyo yakulembeddemu nekiro n'ekikola emago bonna baabadde yakulembera kasita agamba zimutuma yakirira ekigambo bale kigambo yamanyaaa
tuli mu Isaya essula ya 10 olunyiriro lw'omusanvu olunyiriro lw'omunaana kubanga ayogera nti abakulu bange bonna si bakabaka kalino tekifaanana kalukemisi kamasi tekifaanana alupaadi samaliya tekifaanana damasiko ng'omukono gwange bwe gwatuuka ku nsi z'abakabaka ezisinza ebifaananyi ezaalina ebifaananyi ebibajja ebyasinga ebyo ebiri mu Yerusaalemu ne mu Samaliya nga bwe nakola Samaliya ne sanamu zaakyo sirikola bwentyo Yerusaalemu ne sanamu zaakyo kyekiriva kituuka Mukama bw'aliba ng'amalidde ddala omulimu gwe gwonna ku lusozi Sayuuni ne ku Yerusaalemu ne ndyoka mbonereza ebibala by'omutima omukakanyavu ogwakabaka we bwasuuli n'amalala g'amaaso ge amagulumivu isula ya 10 olunyiri lwa 15 embazi eri enyumiriza eryoyo agitemya omusuma eno guliyekuza eryoyo akunyeenya kwenkana oluga olunyeenyeza abo abalulonda oba omuggo nga gusitudde atali muti mukama ow'eggye kyaliva aweereza obukovvu mu basajja be abagevu era wansi we kitiibwa kyewe walikolera ekyokwokya ng'okwokya kw'omuliro n'omusana gwa Isirayiri guliba mu kifo ky'omuliro
obayagala okuyingira ebyawandikwa bikole jangu yokaana 15 ofuuke ettabi mu kristo wabeere ebyawandikwa ebyogera naawe nga matayo 10 wadde obuyinza ndwadde nayimoni osumuleku ne mukulu asumuleku obeere wadde ebyogera naawe ati waliwo ebyogera naye ne mukama waffe mwennyini yesu nga tebigamba kwe
Yesu was raised Jesus from
the dead. Call yourself the
ark. You
get a book of the
in Revelation 12. Verse 5.
Omwana ome yazali
this child was born.
Era kuzaliwa
ku and in his birth. Yato
yajanga
abazi came like the ark.
And so maybe
let's read it there.
Okubikulu esura ya 12 olunyolo okutano.
Revelation 12 verse 5.
Nazaro omwana w'obulenzi.
Nazaro.
N'azaala omwana w'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma n'omwana we n'apakulibwa n'atwalibwa eri katonda
owulidde omwana oyo n'atwalibwa eri katonda
naye
kati kujimbukisa era bwe yali asimula okuva ku
mataayi18
n'agamba
eredde
obuyinza bakunde
mu
Ebyomumirembe ekyokubiri essuula ya 36 olunyiri lwa 17. Ebyomumirembe ekyokubiri essuula ya 36 olunyiri tuli ku lwa 17. Kyeyava abaleeta ku kabaka n'Abakaludaaya n'attira abalenzi baabwe n'ekitala mu nnyumba y'ekiggwa kyabwe. Ne batasaasira mulenzi newankubadde omuwala, omukadde newankubadde agootagoota, bonna yabagabula mu mukono gwe. N'ebintu byonna eby'omu nnyumba ya Katonda, ebikulu n'ebito, n'ebyobugagga eby'omu nnyumba ya Mukama, n'ebyobugagga bya kabaka, n'ebyabakulu be, ebyo byonna n'abireeta e Babulooni.
Yes, he was raised Jesus. Kristo mwenyini wo. Yajja abeera mu bakabaka abamu ab'enjawulo.
Isaya esura ya 13 olunyiriri lwa 15. Isaya 13:15. Buli analabikanga anafumitibwanga, na buli anawambibwanga anaagwanga n'ekitala, n'abaana baabwe abawere balimenyerwamenyerwa mu maaso gaabwe, ennyumba zaabwe zirinyagibwa, bakazi baabwe balikwatibwa lw'amaanyi. Laba, ndibaleeta ng'abameedi abatalissaayo mwoyo eri ffeeza ne zaabu, tebaligisanyukira.
Yesu yebazibu. Era Mukama yakulembeddemu abajaba akava mu bunnya obutakuma mu nsi eyeewa.
Ebulani essuula ya 2 okuva ku lunyiriri olusooka. Ebulani essuula ya 2 olunyiriri olw'omukaaga. Naye waliwo ekifo naye waliwo ekifo mwe yategeereza ayogera nti omuntu kigwe okumujjira oba omwana w'omuntu gwe okumujjukira wamukola okubulamu katono okubanga bamalayika wamussaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo n'omufuza emirimu egy'emikono gye wateeka ebintu byonna wansi w'ebigere bye kubanga mu kuteeka ebintu byonna wansi we teyajjako kintu obutakiteeka wansi we naye kaakano tetunalaba bintu byonna nga biteekeddwa wansi we naye yatunuulira oyo eyakolebwa okubulaku katono okubanga bamalayika ye Kristo olw'okubonaabona okw'okufa nga sibwako engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'ekisa kya Katonda alyoke alegee ku kufa lwa buli muntu kubanga kyamusaanira oyo ebintu byonna bwe biri ku bubwe era eyabikozesa byonna ng'aleeta abaana abangi mu kitiibwa okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe olw'ebibonyoobonyo bino
abasinga
bwetusomyaaaaaiteka
wansi w'emikono gya
Kristo
okutuukiriza
Matayo 18:18
olunya olw'okuna pakaomukaa kwereekawo ebintu
byonnaeraobuyinza
tebava yamumwa okufuga ebikukuna
ebikunnemuka
waffe yesu naffe n'atuwa obuyinza
Yes,
he was
raised.
So what do you have to say?
Nti,
yajja madwale
ye. Came in his own.
Naye abali madwale
ye. Bamu se his Savior never embraced. Bamu
bamu bamu. But
he never understood him.
Avuka bamu se.
Only they will believe.
Yaba wo yin.
Give them the right.
Avuka bamu.
Become children of God.
Which of the ten?
What is the one who gives us that right?
Avuka yin. Let now ya muwa.
Probably God is the Father.
Kani kubo mo sama wa neno.
If you're reading here.
Muzabuni.
Eyomunaku
olw'okunapa mamukala olabangaobuyinza bwabadde era ogamba dawudi mujjawo mukama wange obuyinza kubanga
tobuye
naye baba tebaali kutegeera byogera naye baali basobola
okukwasaga
tuli mu zabu yesula ya 8 olw'okuna omuntu kyeki okumujjira oba omwana w'omuntu gwe okumujjukira kubanga wamukola okubula ku katono okubanga katonda era omussaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo wamufuza emirimu gy'emikono gyo wateeka ebintu byonna wansi w'ebigere bye endiga zonna n'ente era n'ensolo ez'omu nsiko ennyonyi eza waggulu n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja buli kintu ekiyita mu makubo ag'ennyanja ayi mukama mukama waffe erinnya lyo nga ddungi nnyo mu nsi zonna
kati Kristo n'ateesa mu bibiri
berebere
esula ensooka
2:7
yaweka okufuka ebikukula
ebikuisiomuntu
nangwesigizaako naye wamala
kutani
nayogera mulukupeeryeyogona mukama w'ensinga ze era nga yalaze matwale kubanga bajja matwale yesu yebazi yagenda osinga naffe nga matwale ate yatukwasa twagawayo ekisita
kitani
namugamba okunamira agamu
Yes, we must go.
Praise Jesus. Wind up before the time.
Yagala, but in the pool, there's more desire and time.
Before the time.
Wagala, who you are, who get up.
Want to hear how these people speak among
you. Wagala, who you are, talking about. Get up,
Father.
Speak to Abana.
With the children.
Nibaba,
with their mother.
Tuli mu Isaya essula ey'ataano okuva ku nnyo olusooka. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, ebbaluwa eyagobya nnyammwe eri ludda wa gye namugobya, oba aluwa ku abo abammanja gwe nnakuza. Laba olw'obutali butuukirivu bwammwe kye mwava mutundibwa, era okusobya kwammwe kwe kwagobya nnyammwe.
Unrighteousness. Or that when a child gets foolish,
you
say they are foolish as a mother.
Now
every foolishness
of us,
all
once
of unrighteousness,
you
have
put
tears and was just born for your children and redeem them.
And
it will be possible to bring them back. The child means foolish as a mother.
But
the next person is the uncle of that child. The foolishness is of the uncle's side. The Holy Spirit is our uncle.
But the Holy Spirit is
the one of them.
But no, unrighteousness
to be among the stars.
Can you give that
the
other?
The father said, when he assured him,
Yes, he was
raised
here.
Kiwaba walimu kubawa omuntu ki?
Ngenda okujja. Mpita.
Adamu.
Eva.
No.
I don't know.
Come on. We are.
But why are you not
the end of the tree?
Lucifer, come here.
Lucifer,
come here.
Olubereberye essula ya kusatu nnyo lwa munaana. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati emiti gy'omu lusuku. Olw'omwenda, Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, "Oli luuyi wa?"
Oli wa?
Where
are you? Bwe nayita,
ali mu mutulo ogwo. Father, God so angry more.
Ugamba,
I didn't tell you, I didn't tell you. And he said the word.
Everything is like.
tuli mu Isaya essula ya 5 olunya olw'okubiri emigandi gifuula eddungu ennyanja ebyennyanja byamu ne biwunya obutalaawo mazzi ne bifa ennyonta. Isaya essula ya 5 olunya olw'okusatu nyambaze ku lw'obuddugavu era ndibikkako ebibukutu. Mukama Katonda mpadde olulimi lwabo abayigirizibwa ndyoke mmanye okugumya ebigambo oyo akooye. Tuli mu Isaya essula ya 5 olunya olw'okuna. Mukama Katonda mpadde olulimi lwabo abayigirizibwa ndyoke mmanye okugumya n'ebigambo oyo akooye. Anzukusa buli lukya azukusa obutu kwange okuwulira ng'abo abayigirizibwa. Mukama Katonda akudde obutu kwange nesiba njemu nekyuka okudda nesikyuka kudda nyuma nawaayo amabega gange eri abakuba. Tuli mu Isaya essula ya 5 olunya olw'omukaaga. Nawaayo amabega gange eri abakuba n'amatama gange eri abo abakunyuula enviiri. Isaya essula ya 5 olunya olw'omukaaga. Saakweka maaso gange ensonyi na kuwanda malusu.
And they were and the father, the king of the Jews.
Isaiah sura ya 5 onyoro musango. Kubanga Mukama Katonda alinnyamba, kye nnava nnema okuswala, kye nvudde nteeka amaaso gange ng'ejjinja ery'embaalebaale, era manyi nga sirikwatibwa nsonyi. Ali kumpi ampeesa obutuukirivu. Ani aliyomba nange? Tuyimirire ffembi omulabe wange y'ani? Isaiah sura ya 5 8. Ansemberere. Laba Mukama Katonda y'alinnyamba. Ani oyo alinsalira omusango? Laba bonna balikaddiwa ng'ekyambalo, ennyenje eribaliira ddala. Ani kumwe atya Mukama? Tuli mu Isaiah sura ya 5 10. Ani kumwe atya Mukama? Agondere eddoboozi ly'omuweereza we. Isaya esura ya 5:10. Atambulira mu kizikiza ng'atalina musana. Yesiga erinnya lya Mukama era yesigame ku Katonda we. Laba mmwe mwenna abakuma omuliro, abeesiba emimuli enjuyi zonna, mutambulire mu nnimi z'omuliro gwammwe ne mu mimuli gye mukolezezza. Ekyo kye muliweebwa mu mukono gwange, muligalamira mu nnaku nga munakuwadde.
Yes, yes. Praise Jesus.
Isaiah 5:3 onyolusoka. Yimba ku omugumba atazaalanga. Bakuba okuyimba oyogerere waggulu. Atalumwanga kuzaala. Kubanga abaana b'oyo atalina bba bangi okusinga abaana b'omukazi eyafumbirwa, bw'ayogera Mukama.
Bagamba omukazi olw'okugumba
ng'amugamba
kubanga ekisinga ekiriwo eggwana baana b'oyo omukazi atalina
bba bangi nnyo,
naye nnyo abaana
b'omukazi
sitaani
ne Jezebeeri.
Tuli mu Isaiah sura ya 5:4 onyolokutano. Kubanga omutonzi wo ibalo. Isaiah sura ya 5:4 5. Mukama ow'eggye lye erinnya lye, era omutukuvu wa Isirayiri ye mununuzi wo, aliyitibwa Katonda wa nsi zonna. Kubanga Mukama akuyise ng'omukazi eyalekerwawo.
Never no one is to listen to the child. Go back to their father. Accept the mother. Does the auntie introduce the child to the Episcopal father?
Kubanga mukama akuyise ng'omukazi yalekebwawo n'omwoyo gwe nga guliko obuyinike omukazi ow'omuvubuka bwagobebwa bwayogera mukama akaseera katono nkuleseewo
What at wisdom of the Lord is that the Father is alone, not with the Father. Obusungu obwanjala nga bunkutte n'akukisa amaaso gange akaseera naye ndi kusaasira n'ekisa ekitaliggwaawo bwayogera mukama omununuzi wo kubanga ekyo kiringa amazzi ga Nuuwa gye ndi kubanga bwe nalayira n'amazzi ga Nuuwa tegakyayanjala ku nsi bwe gatyo
kunsi bwetyo bwe nalayira era siri kusunguwalira so siri kunenya
nakuhereza
nakamasengakomwoyo mulukuokira kugeranaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
naye abaana balowooza mamotoka bisa feeza abalaba omwana ye mulamu nnyo
Munnange nkuyise kumayo.
Isaya anamwenda olunyiriri tuli ku lwamunaana. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkwano kulidde mu biro eby'okukkirizibwamu era nkuyambye ku lunaku olw'okulokoleramu era ndikuwonya ne nkuwayo okuba endagaano eri abantu. Isaya essuula y'anamu omwenda mu mitukyali ku lwamunaana. Okulokosa ensi, okubasisa obusika obwazika, ng'obuulira abo abasibiddwa nti mufulume, abo abali mu kizikiza nti mwerage. Banaaliranga mu makubo ne ku nsozi zonna ez'obweru kwe kunaabanga amalundiro gaabwe. Tebaalumwenga njala newankubadde ennyonta, so n'olubugumu terubakwatenga newankubadde omusana, kubanga oyo abasaasira anaabakulemberanga era awali enzizi z'amazzi gy'anaabatwalanga. Era ndifuula ensozi zange zonna okuba ekkubo n'enguudo zange ezirigulumizibwa. Isaya 5:3 olunyiriri lw'omunaana. Yagibwawo olw'okujogebwa n'omusango, n'ebeza belye ani ku bo eyalowooza nga yazikirizibwa mu nsi ey'abalamu.
Basinga baali bamanyawo
tuli mu Isaya essuula ya 5:3 olunyiriri lw'omunaana. Yakubibwa olw'okusobya kw'abantu bange.
Ekizaliwa Katonda kiwangula ekibi n'ensi.
Kati
ye kasitogaana ebyokuwangula agamba bonna batyali bantu ba Mukama kubanga ensi yabawangula
n'ekituuka
ne banajja okuzaala bawangula
ekibi.
Isaya 5:3 olunyiriri olw'omwenda. Ne bamuzikiriza wamu n'ababe era n'abagaga mu kufa kwe, newankubadde nga tagiranga kyeryo so nga temuli bukuusa mu kamwa ke. Naye Mukama yasiima okumubetenta, amunakuwazizza bw'ofuula obulamu bwe okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Isaya 5:10 alilaba ezadde lye
nagambye ebisigalidde ekiba okenju naye mulimu entatire erina okulya ebigenda okutegeera bakitafuwe obuliko muganda
Okay.
mulimu olumusi omwama lwebamukuba
era
tekiri
nnomunaye
okukula nodda mwama
bakomamaonakuwala
era kikukwanika
okunakuwala
nti mama yakulibwa lwaka nozaala omwala ali nomulera
nanjee
mutera omuwulira mu
isaaya
isaaya
ekristo
mwenyinikatusobola
omuwulira
gamba abaana
nabazaala
Isaya essula ya 5 omwessatu onyolwa 10 alyongera ku nnaku ze n'ebyo Mukama by'ayagala biriraba omukisa mu mukono gwe aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa
olabe emirulimu kugenda mubakanisa olabe ettakali
mudogoyaye
bali mu bboybali
muddalukaba
mutwalize makugula
Isaya 5:3 olunyiriri lwa 11 aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe era biri mumala olw'okumumanya omuweereza wange omutuukirivu aliweesa bangi omutuukirivu
kiriza na mutima
gwekiriza
na mutima gwogwebintugambokiriza yesu era okukiriza nga
yemukamaye
yakukuwa
Isaya 5:3 12 kyendiva mugabira omugabo wamu n'abakulu era ali aligerera omunyago wamu n'ab'amaanyi
etwalumulaba nga ali n'abakulu wakaddaluwa ab'ekika kye simanyi bakunaye wakkiriza okujja mu kika
ekyo
kubanga beefeso 2 ebiyuda okwegatta mu kika ekyo kikolebwa bakadde abeebo n'omukulu wate mukama waffe yesu
abayinja
mwanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa